Electric Hands.
Premier cool.
Zed Snails. Pilot. Sister wanga doctor. Fast forward, na lisango kama rasta. Lichita rigireti ya legari kisha dasta. 12 years jena ya lipiti ila zana. Kala lita mpile kopu wangu bide. Ino ishta inenga na lipanga mane. I want to want it baka chule again. Mamfa wane. Everyone jema kumuti manga wacha. Ulikapondo sane okaoma. Na mwifin tunapikosa. Te unaka kutulukusha.
Kwa liwa mafanjo si. Kwa sabana rula. Nivitu vambili. Nivaganiza. Nomba tafichitika. Tafichitika. That's why ni mauga jekuseni. Ino pempela.
They need to hear me.
Sweet Timbala, la sweet Timbala.
Malay
Timbala, la sweet Timbala.
Oh, boy.
I bought a Jimulaka. I bought a Jinilaka.
And Jumbuki laka chela noko pepe kwa unonsh. Sagari olo starta boy itesa ngefi ponsh. Amaka muku woko nefe fya kulanda fyanshi. Shaba pomo fya magelo gelo na manyashi.
Mama inbox, windy vizen delo mama fesi.
Waga ibala shufa ngo kwete fya malesi.
Nalilo mbele kulilesa kutiza mya bela chansi.
Amaka ya ishi dedi dana iswile do fya kucherichi.
Gana isala bensa. There's a world I see. World full of peace. Love and
Vambili ni maganiza. Nomba tafichitika. Tafichitika. That's why ni mauga jekuseni. Ino pempela.
Electric Hands.
The hit maker. Downloaded from the